Kushata Kulia. Seven, drop that shit.
This is serious.
It's Onza.
Nagunde boy.
Abata bana. Ama abata kana petene. Atina petina petene. Ama amatekene.
Hey. Baby, wanna feel a vibe tonight. I know you're gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple, simple. Akanaga maku. Kanabi timpo, timpo. Uko nyuma kichugu. Ati kako simple, simple. Hakanaga maku. Kanabi timpo, timpo. Uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona. Naiona kwa tabu inavyoingia fundi kakosea kushona kushona hata kichwa kiwezingia inabana sema tena inabana inabana wote inabana inabana
inabana kama taya pandirim. Oh baby girl, love what a blessing, yeah. So hold no cold that I detest over ice cream. And at the moon that we be floating, yeah. What a trend is a saliki so kusiki de yo waya baby Johnny ringi do kabo. Selfa karate mukiro unkubi sama sanyala senga no solido. Unongu wani kanonka wani agarabako yeah. Unongu wani kanonka wani agarabako baby yeah. Why they farm me microphone.
Talk about 360
gold
school.
Inabana, inabana, na 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 na. Yeah,
matena inabana.
Causing traffic jam, ma ma ma.
Inabana,
inabana, na 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 na. Yeah,
inabana.
There's no drama, ma 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 ma.
Inabana.
Sitakupa mapenzi das plastic. Nitakupa mapenzi tele, baby love my chick. I love your lipstick, baby. You so classic, you feel the whole Kampala to touch it. What from the
boy? Only you, baby, I know go chick. Sinaga muda na masaidi chick. Nitakupa vitampe na zaidi ya pipi. Eti wanauliza na mekupata vipi.
Unasiga suwaka na matoke gatulia. Jakupe wafe baby wange nga na osimbe. Ulide ndongo mekuba mfubuka bachivuka. Sita born, why are you?
Mama, mama, mama.